ఎక్కిచ్చినోళ్ళు చెప్పండి జీతతి ఎజ్జేనై కంగోలు ఓనెతే హబరువోల్ బెల్గోల్ అస్సలాం అలైకుం మున్ సో బిరాబెహెడితోబే ఇన్ కోఫ్ని ఒన్ బెయిండే అల్లా జముసలామ గిడ్డో కోమోయ్ ఫామా ఎడో డోలావోల్ గోంగా కుంగులో మబ్బితి ఓ హెబా సలామా గోండుకా బెమా కోహాఫోరే మిన్ చేరాకె గర్తుకియా మిన్ హండేంగా వద్దన్ గోన్ సిరియామోన్ కలావోల్ గోంగా కు తర్జాందే మిన్ హా దెఫ్తెరే లింజీడా ennan be umrore ne jawmirawo isa almasihu hokki fukarbe mum bawo ummitaki mako o wiibe njehe ko toye nder duniyaru ngajine ko moye linjila nden bawo entuki mako goto nder tokkiibe mo biyeteedo bulus paul windi patakewol ngol iwi ha paul maccudo almasihu yahugo ha jamare masinko en wonbe ha roma allah ewniyam wadiyam nelaado muɗum subiyam gam hami wajina kubaruwol belgol ngol ha ngol allah ceniɗo diga ɓoyma allah wi'i be kunduɗe annabo en o hisnan yimɓe bana no jangete nder defte ceniɗe miɗo seedo kubaruwol belgol be dartare fuu miɗo seedo kubaruwol belgol ngol be dartare gam bawɗe allah ɗon nder magol ngol wawi hisnugo nuɗɗinɓe ko woni noon kam nder habaruwol belgol man gongako allah ɗon wanginire be nuɗɗinki e be nuɗɗinki tan habaruwol belgol habaruwol belgol habaruwol belgol ɗume laati habaru man mo wolde allah wolwanta en ndey fuu hande be bawɗe ruhu allah min giɗi laɓɓinango on ko larani habaruwol belgol ngol nanden yakende en ɗon lincita bindi ceniɗi amma fodde ko bolwanen habaruwol belgol sey ciftoren kubaruwol lakasgol ko arti ha toyi habaruwol lakasgol ngol fuɗɗiri on andi on pat ha fuɗɗam ɓawonde allah tagi asamanji e lesdi o tagɗo adamu e hawawo nden o jo'iniɓe ha jarne adnin ha dow duniyaru ɗoɗɗon allah tagi ɓe gam ɓe andamo ɓe giɗamo e ɓe teddinamo ha foroy amma gam o fondaɓe o wi'i adamu sey a nyama ha leɗɗe koɗe e nder jarne bana no ɓernde ma yiɗi amma lekki andugo boɗɗum be kalluɗum ta nyamki gam nyalade nyamdaki amma yan mayde nawde ayya habaru mettuɗo woni adamu e hawwawu tokki sawari mboodi cheydan estuɗo ɓe gam ɓe nyama ɓendallore lekki dalila gewki umrore hakke caɗele e mayde nasti duniyaru be raɓugo adamu hawwa e ruutu maɓɓe fuu gam bana ko anduɗon albalawol haɗata dow puɗɗuɗo ngol tan keɗite habaruwol mettugol ngol wolde allah andinta nde ɗon wi'a ko moye fuu mayan nde woore ɓawoɗon allah hitotomo yanugo ha jungo allah geeto ɗum kulni ɗum masin ndaare jawmirawo waran gam o hiito yimɓe fuu o hitoto waɗoɓe hakkeji gam kuuɗe maɓɓe kallude hitotoɓe gam bolle maɓɓe kallude ɓe bolwi dow maako ɗum habaruwol lakasgol en pat en hakke en nden en ƴameteɓe kuuɗe men yeeso allah ceniɗo nonnon bo habaru belɗo woni digam ha jarne adnin allah ceniɗo kewɗo hinnuye andini nyandere go goɗɗo mo meeɗay hakke dañeteɗo digam budurwajo waroyan dow duniya o laatoto ceniɗo dimɗinowo gonduɗo kanum e hoore mum tammi hokkugo yonki mum ballay hawa gam sottugo hakke adama e ruutu muɗum kiita kandan ka en dalila hakke men solan dow maako ɗum habaru belɗo mo allah ceniɗo andini digam nyande nde adamu e hawwa mbaɗi hakke ɓawo majum allah ceniɗo hutiniri yimɓe subaɓe gam annabaku dimɗinowo wato almasihu bi maryama annabo en fuu andinɓe hunde woore larande haala almasihu gam hato o waroyi yimɓe fuu keɓa famugo ɗum kanko woni mo allah ceniɗo suɓi gam sottugo hakke ɓiɓɓe adama masalan annabi isaya artuɗo almasihu waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi gaɗɗo annabaku dow dalilaji dañeki almasihu o wi'i paño debbo redan dañan ɓiɗɗo gorko ɓe ewnotomo emanuila bana wi'ugo allah ɗon wondi be meɗen gam majum jawmirawo be hoore muɗum hokkan on alama nda goɗɗo paño reedi jonta o dañan ɓiɗɗo gorko o ewnanmo emanuila annabojo goɗɗo bi'eteɗo mika kanum bo waɗi annabaku dow almasihu tanmi warugo digam asama amma o dañeteɗo nder berniwol baytilama herdon mal almasihu bo danya amma ya kende mika walwadum wadi dubite mete yide ko zamanu almasihu yoto amma annabu en andinai danya kima ako tan bembadino annaba kudo bone wa yarata emae demako ngam hakeen masalan ban annabi dauda ya annabi ishaya bindu nobe yimbe tammi wanyugomo betutan mukartudi benjiljil notomo bepianmo be murditan jude kosde mako den be mbaramo amma dum pat majum woni der taskara Allah cenido ngam hisnugo bibbe adama yanga dan denan kabe sabida hakke mabbe hafa hin en biyan annabi dauda wadai annaba ku do maide almasihu tan o borwudo bo Allah accata bandu almasihu der haurire amma o umtinan mo chaka maybe o ummitinan mo chaka maybe ngam sembidin go darja kisndam dam almasihu waddani bibbe adama ko larani danyaki almasihu kam geddi dudai amma en bolwanan mayde ummitineki mako yimbe dudbe don dagga hadon be don biya yake fere noy Allah don larani acca be chemtina almasihu mo neli amma ko yimbe be pamay kam dum Allah cheni do be hore mum taski almasihu yarabone gam hakke men dum kanju woni ko annabo en goyni be wiugo jawmirawo wi min mi muyno do fiugo mo nawnugo mo na en nuddinbe annabo en na en don biya en nuddinbe nelabe Allah cheni do den kam to ni en nuddinbe nelabe Allah be gonga sai jaben bo ko be bindi sai chiftoren annabo en be kuwaino anna bakungu nder rayun mumen amma Allah cheniro hutini ruhu mabbe ngam sappin gobe ko be bolwanta yimbe den kam to en chalake nuddin go annabo en be moye ngudin den kadi fakadum Allah cheniro be hore mum ngudinten gam kanko nuli annabo en andina no almasihu mayan ballay hari itandi hakke gam jawmirawo Allah yidi duniyaru masin den o yida ko moye halka dalila hakke o taskitini mayde almasihu Walaridum handi neddo adilijo maya ngam soya gongaku en haabe kisa kita mako chatuka mkanjum kadi laihaji ban bali bei kollan no der zamanuru salindu Isa almasihu danyado panyo debbo be bawde Allah chenido latake laihari timmidindi e ragarerindi Allah hokki banano narreten dum yake fere amarata haje tindin go noy darnde gajere foti to wodi darido jimtando mo yeso men bananon bo de en godi layhawa tabitinga e timmidinga gam hakkeji meden en maray haaje layhago dabbaaji de weti fu dikke ay darja neddo on tiftorbe ko jawmirawo isa wi do leggal hidde ko yonki ma ko rufana o wi dum fu dum timmidi o yobi hakke gondo do men fu ha foroy ko luttani on kam hunde wore tan hani mbadon nuddin godum ban ko janguden ha fuddam ekkitinol men bindidon biya habaru bellum mayde ummitineki Isa almasihu lati bawde de Allah chenido ngam kisdam nuddin do fu amma den bo burna yimbe chali nuddin gomo be wiugo mayde ummitineki almasihu lati tariha maha kanon burna yimbe anda moy woni Isa be gonga den bo to en dollincitalin jila en daran kala annaba ku nelabe Allah chenido kuwido do hala almasihu fu bana danye kimako ngendam mako mayde mako e ummitine kimako paddum yaldiri bana no be pillori dum do mako ngam man wadi linjila don andina en almasihu mai ngam hakke jimeden bana ko winda der defte be uwimo yande tatabre Allah ummitini mo diga mayde bana ko winda der defte ko dume yaldiri bana ko annabo en bi way way be mako ngancimo jarnimo bone den barimo e yitbe mo bo uwimo ko ma chuddimo asirri amma mayde wa wayno jogago mo der haurire en darbe kadi yande tatabre rewbe nayo ndawi fajira keccel be je ya haurire be uno Isa be tawi haurire sogre fukarbe wotbe bonjehi haton amma be tawai bandu almasihu jawmirawo bawo majum sedda ummitido fuddi wangango pukaraen waadi be mabbe yalle chapande nay dum gonga bo almasihu jali do mayde ummitaki isa don holla Allah cini do jabili aki mako ballai hawa njumga hakke gonando do bibbe adama gam hanu dindo mo fu heba gedal ngendam dumidam dam o waddi do wiyete habaru bello mo mayde jawmirawo isa gam ittugo hakke meden den ummitaki mako diga yenande nyande tatabre gam hokkugo ma ngendam dumidam e ko woni dalila habaru wol belgol gol wonete hisnugo nu dindo fu kanjum kadim yamol gol hani jabodon hande woni on nuddinbe dum na wolde Allah don wiya kisnam don chaka men hande to on nani habaru bello ta chatine berde mon nuddine kisndam iwata her kude men ga wala mo kude mum bodde jotti hokkugo dum aljanna Allah sorata kisndam maudam bandam o yidi saha go ondam be lawol gotol tan narete der aljanna Allah cenido aran kam sai andita an o a hakkejo e wala e awala bawde hu go ko fottanta Allah bawo man bo nuddingo Isa lati kisno mo Allah cenido jippini mayam battu dimangam ittugo hakke gondo to mara den ummito diga mayde ngam hokkugo ma ngendam dumidam to nuddini kubarwol belgol gol on gonan fakat der yaretebe ha aljanna ga wolde Allah don wiya onon nuddinbe biddo Allah mi windani on dum gam ha andon fakar on godi ngendam dumidam kedite sedam ku goddo kebdo salama hedi Allah ya kende o jabi ku barwol belgol gon min bolwanando on hande be hore am ha fuddam mi anda toy jahanmi no bawo mayde mi donno aini wakati jiam jowi den mi don sumo hitane fu amma be man fu mi anda to jahanmi to mi mai mi jami imbe juru amma be man fu mi hebai jawabu labdo amma de jangumi linjira mi fami be gonga to jahanmi nyande de hore am wali gam Isa be hore mum andini dum der linjira murum mi don wiya on be gonga ko moy nani bolle am nuddini neldo yam bo hebi ngendam dumidam kita nangatamo o salake maide o yottake ngendam dumidam o biido bo min woni ummitinowo geeditinowo maybe ko moy nuddiniyam yedan ko to mayi bo banani min nuddini almasihu mo Allah cenido inino nelugo digam boyma digam jarne adnin den bo kanko woni mo nelawe Allah fu mbadi annabaku do murum be wiugo ko moy nuddinimo Allah ya fanto dum hakkeji murum gam dalila inde mako mi joini tammunde am do jawmirawo Isa almasihu digam nyande man hawarugo hande Allah cenido de itini hakkilo am mi wala saklere fahin mi andi hatoy jahanmi gam dalila ku gal almasihu do leggal yakende mayde murum yottino der ngendam am ban tokkido almasihu chadele e bone duudi gam nuddinki am yerdaka ha saroji e sobirabe am amma mi wodi salama hayru iwdo digam Allah cenido don hebbina bernde e ruhu am den Isa dokkudo yam hayru man don wiya to duniyaru wanyon andendo arti wanyugo yam min mido acca on be jam mido hokka on salama am ko mi hokkata on dum nanday be ko duniyaru hokkata taberde mon chaklo ta kultore ya sobirabe ko Allah cenido huwaniyam wawan huwan gondum ko moy chaka modon odon jama hunde wore tanto modon nuddinon be bernde wore kanko bo huwan ko lutti gam jawmirawo Isa be hore mu wi onon sombe e rondibe dongle teddude fu ngare ha am mi ittanan on dongle man dowtanedam ekkite ha am gam mi boddo mi torrata on fakad yonkiji modon ciwtoto ha mi jama on kadi on sombe rondago hakke monna on jidi hebugo siwtare gam yonki monna to on nuddini habarwol belgol gol mayde ummitineki almasihu Allah yafanto on hakke mon o latinan on adili en den inde mon windetende der deftere ngendam non bo to on nuddini habarwol belgol Allah cenido neldar ruhu Isa der bernde mon gam hollugo on latake mo mako banani kadi ruhu cenido gondo der modon waylitan ngendam modon gam bindi don biya ko moy hauti bi almasihu latineddo keso ko latino boyma salake ko dume fu lati kesum Nden kam sobirabe, heditobe min, ko moy latidon, ko to ngondon, ko kugal ngale kuwoton, to on worbe, ko to on rewbe, ndotti en ko derke en, jaumirao Isa al-Masihu wawan hukugo on gendam kesam, to on nutini habarol belngol. Min getti on bewatan go amin hakkilo, to on marijamde doko ndarden hande, on bawan windugo dowlawol gonga kubepe karan truwa marwa Kamerun. Minon lor nitarum, lawol gonga kubepe karan truwa marwa Kamerun. Alla barkidina on enume botum doko bindi chenidi mbi anta ben bilbe holare mum doko kubarwol alla chenido belngol. Idon biya, alla hisni en, o eoni en ha en lato imbe mako. Nangam kude meden botne, amma ngam muyo mako emo ere mako. O mo ani en be Yesu al-Masihu diga jamanu di chiwa sam. Amma jonta, unwangi be garki Yesu al-Masihu. Kisno en, kanko o timmini bawde wade, o wangi ningendam e dumare, kanjum kubaruol belngol andinta en.